Hey.
ZambiMusicBlog.ca.
Go on, find him with both the 29911. Twa ocho mushikun. Then GHQB. Dawosi, what's the deal? Ninkwata kwa ma question.
Ushe ulikwi muzo. Natukufuluka. Ushe ulikwi muzo. We've missed you. We miss the way you do your things. I'm a fancy boy. Not to choo-choo, take a please come back. Come back.
Hey, my telephone in a little mini number tower sweet. Katwishinga ni finchi fya chitike. Hey. Shakonkeleshe sana na maraimu. Yala putuka phone na itepa talk time. Ichakubali lapo femiti mashali kalipa. Wai wai sashimi na afto kusalipa. Na mpolimbi kuntu wai kala kwa litalimpa. Uchiduli wesu muntu wakumelu tavipa. Kufumele wafumine fye kuaufa. Uzefya mafanzi batila muzo walipa. Atia malaini apata ya panga sense. Ya mafanzi vale fayo vakule kwa defense. Walikoni shindi mwaiche. Nomba ni nkulapa. Ni wevo reason yeyo na ambile no kurapa, no kurapa. Waishire luba ngendeke ya kumaleja. Muzo kwa lifuma ruma wali ya kuesha.
Uwe ulikwi muzo.
Hey.
Na tukufuluka. Ushe ulikwi muzo.
Ulikwisa.
We've missed you. We miss the way you do your things. I'm a fancy boy. Not to choo-choo, take a please come back.
Come back.
Come back.
Come back.
Come back.
How bamu yobe wale tita mwali hiti. But daily walebe paira mahiti. Appearance ta umone kela na wadezi. Ama fans wafuluka 100 bars. I think you left like a KB diary. Tavale kasongo kulaya watu layali. Tuwewe kwe chalenge dio butuke kumigoji. Wambi wale tilimbia la kusaina slap G. Tuwale umfati kwa liwa beef na TAP. Ushe alipwelo ngata ya pwa ifikile P. Chipunda wabashila mtavaka mende. Wali chita wino pakufuma komu tende. Twaleti gemu wala chita take over. Till now we can't believe it's over. Ama fans wobe bale fomo chuoshe. Na pelela kwa papene kwa tia kwa sote.
Ushe ulikwi muzo. Na tukufuluka. Ushe ulikwi muzo. We've missed you. We miss the way you do your things. I'm a fancy boy. Not to choo-choo, take a please come back.
Come back.
Come back.
Come back.
Hey, come back.
Mr. Brain, I'm a got you. I'm upon your chichi, chichi. Brain, I'm engineer. Engineers. That was the vocal queen on this. Miss Gerard, I'm a landlord. Young Matthew, Young Myth. Jess Mark, I'm a sell. I'm a sell. Jerry Bezo, I got you also. Yewa kwangalila koyo. Kati na bambi na bambi. Atishan Gen GHQP. Galuvem. Hey.
ZambiMusicBlog.ca.
Signing out.
Hey yo, Chase B, what's going on?